Sakirabe hedota be studio tamane on bismillah on kebi famo don gonde hedade faabondiren yewtire kejanande neddaku e ndokore hala himbe wombe leeti dallaji e humuni be walude daranade wombe leeti dallaji e sembe kabaruji di anni men kalan hala imadaraji bangal finata wa jewtinoji bubinoji berde himbe egube wombe leedi meden di tagal dun e jaran duansa to sukabe jokolbe ana gondi e wadde imadaraji faamba wana ko kendarno almusadaji mben fay e tawede yabbege wattu tidallaji mawdi ko min biyata invité de la semaine en kawran e sociologue goto mo noddire Abdul Basirou Ba o hana en hala nafangaji yewtereji ngattedi e le nukkuje himbe egube ngodi be ko way nafud dum ben tagal tidallaji di jabbato le mu benna no owiri yontere fu en timineral bandul ko ngattenna sakirabe bismillah modon Ousmane Nyal Boulou woni non do kabaru ni do Mamadou Watra woni to boggi jande to on e bismillah e de yewtere kejanande e neddaku kande wadde minitaji chapande tati e yewtere ana moji do ngurdam bi adam woni ko holti wiide bindo dewte goto no dirte do franka ngo hakkilo ana yo misalu e bangal himbe egube wombe leedi meden di to motti to yaade bankas fayottaade bamako hewbe mabbe ana gada yewtereji no jimi bomi fayottaade yambereji goddi yalla baba e yeggitinde e didalla yogaji di kawrile ngunda mu ben jantotodo amen Fatia Tara wonko hebini en do kabar mudun e do faccitango Mamadou Sama Seko e Ali Cissé
e wi ardibe sitngaji déplacé en yogabe telaji bilidi e jogol mabbe toyde fuf sato be kinno imadraji finatawa e wattuji e wi mabbe latutodi sababu be ngatan hakkilo nesuji mabbe e le yewtereji to muti ton Umar Bari e Ajara Diko ardibe déplacé en micni wiide di do mijuji di puddi wattu landinal binal motti le hitane 2023 gilenden kambe egube jaati na landina sato fuf nyalaade finatawa le nokkuji mabbe di
binal beke andam
numi landinan no binal o mopti tone mi ngatti hen yimbe fu koyde mu en de hakkun mabbe ana yimbe le noga e joyom egube ule jonde mu en nyando wotere development social o noddi men fami ngarami kawra e nyaloma keena do finatawa mo o landi mi yimbe hewbe woni notibe landungol ele inde walde amen momi joini wi masdo yambere mudum ni mi ngadirta dum pari amen min jogi don wakati fu dayam mo kalsi momi ta eta o hawrutinte so hokke ni mi landinirta yambereji amen fu
hakkilo Umar Bari ido imadraji di hinata ko tan yewtereji wi wattu mo deplacer en andinta yimbe famu mabbe bangal gaci bomi teatri e ko nande mudum yalla be foftale hakkilaji mabbe
ke sababu e juude amen min kollita ko min jogi bangal finatawa ele jimi kan en fijo min kolliti alhaal mo yimbe egube ule jonde mo en woni ele mudum do nyalama hande o ele chatriji kan ko nande mudum so gonga o min jeba ka fey le dido golleji ka fay yambere kertanaado rewbe woni 8 mars mi nodda ma e mudum
to bankas ton won deplacer na hulti be wide julti sanne sabi de do karute finatawa je misalo Ali Gindo hulti wide yi nyalade pabi de sanne yimbe bele hewbe huntande hore telaji e metti bilidi e sifa ngurdam mabbe
mi nodde wakati fuso yambere pawido finatawa ono festival biennal nyalade na du jammaji kertanaade finatawa ana landine ido wala mem san ana holita du wiide yimbe gombe donbe ana jogani men teddango
pelle kewde dun non jingana sane dido imadraji di bangal landinal kawrute ndere mudun wendintina deplacer en yonani fedde lolirnde on reason sauvegarde culture tradition ancestrale au SCTA horojo ndedo fedde Isa Guru Hultivide e ben dentina gulleji mabbe sato fuf deplacer en mutti le hiroji yala be do na miccito ko goni ko e gungoji di sato na waylita finatawaji en nesoji so dental yimbe so neddo goto no o beedi wide
la culture c'est
finatawa mi keddorto so hunde fu yewi juude amen kaado halaka bandirabe amen worbe rewbe latibe juude mu en wajibi e ganukule mu en ngarbe juude ole kan an ko woni jaati nyalaade kertanaade finatawa mi landinaane be dum dun latike sababu jaati yeggintinde hewbe tordaaji ko yoppi ceggal mu en dun latike wakkati du mabbe kolliti ko woni finatawa mabbe du yewtini be dum
e ses ressources
kanko sociologue Abdoulaye Kone gondi jaati nafaka dido imadraji di e wi makko latanto déplacé mbé sababu ngatenda hakilo ele butugol alhari metti njowidi do
activité
di madaraji pawide fina tawa ngatteedi le dido no kule ana yewtina sanne yembel egube ude jonde mu en ana sembina du jilli fayo to gondal hakkuni mabbe ido buita sanne sukulaji mabbe du ana wada du so be anda be njoppira ka hore mabbe du hakkambe jikke du wiide jango mabbe ana jaba burde no be ngurdi handen waltina hakkilaji mabbe du wiide le nyalaade ngarode ana modja be bir foli no kule
tende soir
de do nyalaade finatawaji walatano du déplacer be sababu holtinde golleji di mbawi wadde bangal finatawa kulle mu inraade juude ko nande mudum be daade yewtere kortal gal lato ne wa muyadun gondal no wawi dun faabaade le teragol ma dun no biltugol tela jogaji bangi goddo dun no dun nafan sanne le jukitingo hebgol ne suuji non sakitiwide susulogembe
sagirabe on kibi famu de jantore ana mekintena en nafa wadde di yewtere ji bangal fina tawa ko wawi wallude sanne be himbe di wattu jana wawi wadde fa be jiggita wembereji gondi na tidallaji ko woni hakkilaji mabbe be jiggita kulleji kewdun do ana wawi latade sababu du e fa be beida tabade e fina tawaji mabbe e aladaji mabbe ciagal dun na e jaran joni duansa do himbe hewbe egi gure mubenna le mabbe ana henna himbe dirimbe gendindi e gallurende ana wara kilometreji jijoyi be himbe be handen lay o nokku ana ngada imma daraji fu buri sukabe jokolbe mu ben ana ngada dogo daraji no mbawi biltude koy mu ben darano almusadaji mu ben fa yottade e daranade e kureji mu ben dun an hani yettede e fayetawed kultivide be gon e titallaji e melandri e sukabe jokolbe didon e dirimankobe njodi be handen duansa e goto an wi hamma mayga goto o ana nuddire arsiga tambura kedden ko be kuliti en
hamma mayga na da déplacer en joodibe duansa jagu e ko nande mudum no nawtorto e hinade ngurdam makko imma daraji lati di sababu o darno almusaddaji makko ka yila makko yo hebude sababu ju lobbi yalla huntane hore alhali ngurdam makko
e mi déplacer non ga mi imme gende amin le 5 mai 2019 imme gende amin garmu duansa do mi de jogi golle mi sota tabal mi anda wana on jimmi ka jokka on kemmini mi didi sete golle goddo wonga fu mi didi ko sam jokka bi tepasan en yalte ma ne anda tan dum waranta kam sagom se gonga waranta kam sagam jati jiji se tay golle kan hebe humi golle ko samti o ko
arsigi tambura jado no goto o le ono o do alhali woni mudun kanko dun hewti wala golle goto ko hebi fufu o hinnoto yalla den ko hebi den o hulti wiide sabi ido imma daraji di o heba darnade almusadaji makko di
2019 monugo min jiwi dirimbe min ngari min jodi dance jiwde 2019 warde do gonden na hande ono o golle tabitindo o woni golle mo gollam pami de heba hen hunde ele mudum jadi jadi ga gillanar mi de duansa do mi heba jonno e do wono ko be biyata burdo rongata no fippira dum e do woni e fippude mi golli dum handen seeda mi hebi hen jangudu hono no e ko nange mudum inshallah ka o woni gollem jadi jadi ele duansa ga wala on golle jati dum ka fayde jodi mi joni joni do wana sin dungu wari de jami den dema o
mi tan wiide himbe le hewbe ane be do gollirden nedda ku arribe isongaje services de development social ne ngada bawde mun en yalla faabaade deplacer en gonbe duansa
hamma mayga arsike tambura kalaaji modon pamaama arsike ko koltinda wiide don huuno ko bi adama ka sana wudi tan sana fippatan a ronkata ko nyaama be sukabe jokkolbe ciagal ko eggi nokkuji mu ena don andi wiide ka tan e yuppude nokku mudun ana annawi sanne nenno wiide e be kaani yettede en jottake joni ko min biyata invité de la semaine le d'accord e gube nyalomaaji janjereji hono wadde jimi fa yottade yewtereji goddi ana ngade wattu fu le en nokuje sabe hedunde di janjereji ana ngade wadde di yewtereji finatawaji ana wawi latade sababu bubinde berde na latade fa be jigir tidallaji de be kawri e jabbade na di be goni e mudun fay wakkati e joni en bisiman do Abdul Basir Ba
ey e jaram
ba ko jimi landade ma tafon on landol arandiwol neɗɗo andin ɗo kabar ko wiyete neɗɗaku e jantore meɗen ƴaɓɓe kena ɗo joni nde jantore nde ɓe kolli tiwide yewtereji na janjireji gatteɗe d'accordɗe egguɓe godi ɗe nafa ɗumɓen sanne ene ko jiɗmi landade ma joni saabe heɗun egguɓe ana gaɗa ɗi janjireji kumani ɗi fina tawa fayi e tawere ɓe gon e tiɗallaji
no mbirudani egginaɓe ley guelle mum en ine gaɗa janjireji ko fate fina tawa kadi ɓen ɗon guuri koye tiiɗallaaji, tiiɗalla to baŋnge koɗorɗe, tiiɗalla to baŋnge nguura, tiiɗalla to baŋnge ngalu. To waade ɗum ɗo fuu noon eɓe juɓɓina janjereeji ko faati e finaatawa. Ɗiin ɗon no janjereeji ma mbiyen ɗiin ɗon ñalɗi finaatawa ine ngaddana ɓe siftorde nguurdam maɓɓe ɗam ɓe nguurno e gure maɓɓe, nguurdam maɓɓe mbelno ɗam ɓe nguurno gila baasi araani. Kadi ɗiin ɗon janjereeji ine ngaddana ɓe yejjidde seeɗa tiiɗallaaji ɓe nguuri e mum ɗi, ine hokka ɓe kadi coftal e weltaare e siftorde ko ɓe nguurno ko adiinde baasi o ine wara. Ɗum ɗon kadi ine addana ɓe waawde reende pinal maɓɓe e nder wuro mawngo mo nganndanɗaa hoore maa ko leƴƴi keewɗe e pine keewɗe ngoni heen. Kadi ɓe lombii koye hakkunde yimɓe woɓɓe ɓe ɓe njiidaani leñol, ɓe njiidaani ɗemngal. Ɗum noon ɗiin ɗon janjereeji ko huunde mawnde wonande ɓeen ɗoon arɓe ngone ɗiiɗoon nokkuuji. Goonga ni ɓe nguuri koye tiiɗalla, ɓe nguuri koye faaɗeen, kono haɗaani eɓe njuɓɓina ɗiin ɗoon ñalɗi finaatawa ngam waawde tigi rigi siftorde ko ɓe ngaccito ɓe njeenoo to, kadi e waawde ɓenninde sahaa e ustude miijooji e tiiɗallaaji ɗo ngoni e mum.
Heɗum ɗum waawi nafude hono kamɓe eguɓe nokkuuji maɓɓe ɓee?
Janjereeji ɓe ngaɗata ɗii ne njogii nafaaji keewɗi. Nafa arannde oo no mbiirunɗen ni, ɓe nguuri koye ngonka muuska, ngonka haaɓnika. Tawaade ko yimɓe wuurnooɓe nokkuuji mumen, ine ndura daabaaji mumen, ine njogii gese mumen. Baasi warii ɓe ngiwii toon ɓe ngarii e ley gure mawɗe, tawi kadi golle gonɗe ɗoo ɗe e ko ɓe ngollannoo to maɓɓe to wonaa gootum. Pine gonɗe ɗee ɗooyete finaatawa mo ɓe njoginoo toon wonaa gootum. Ɗum noon janjereeji ɗii ko adi adi fuu tawa ine ciftina ɓe nguurdam maɓɓe ɓe nguurnoo to ɓe njeyaa to. Geɗel gonngel ngel ina addana ɓe kadi hollude hoddiiɓe maɓɓe ɓee holi kamɓe hoko ɓe nguurata. Ina addana ɓeenne anndude koli finaatawa maɓɓe. Kamɓe koye maɓɓe kadi ɗum ɗoon ina yejjitina ɓe baasiiji e fitinaaji muusɗi ɗi ɓe njiyi ɓennuɗi. Hay so tawii ɓe njejjitaani haa laaɓi e ley sahaanga mo ɓe ngoni e ɗiin ɗoon janjereeji, geɗe keewɗe ina ɓenna, ina addana ɓe tigi rigi artirde hakkillaaji maɓɓe, deettinde hakkillaaji maɓɓe e ley ngonka muuska ɓe nguure mun ka. E yiɗde raɓɓiɗinaa tan sahaa mo ɓe ngone ɗiin ɗoon ñalɗi finaatawa ina addana ɓe yejjidde nguurdam maɓɓe ɓe nguuri e nder ɗeeɗoo gure mawɗe. Tawi kadi ko nguurdam kittuɗam ɓe koɗi ko e galbe, ɓe ngalaa yaajeende, ɓe njiyata ko geɗe ɗe ɓe ngoowaani yiide. Ɗum noon so ɓe ngaree ɗii ɗoon janjereeji, ɓe njiyata koko ɓe nganndunoo, koko ɓe ngoownoo, koko ɓe njiɗnoo. Ɗum noon ina addana ɓe seyaare.
Enenno e hakkillo maaɗa ɗi janjereeji ɓe ngatta ana waawi waɗde faa ɓe njiggita e suɓullaaji ngonɗi dow maɓɓe ɗi?
Eeyi, hono no mbirunomaami jooni ni ɓe mbaawa yejjide ɗum kaa faa laaɓa. Mais sahaa mo ɓe ngona e janjereeji ɗi ina addana ɓe kam siftorde nguurdam mbelɗam ɓe nguurnoo. Ina addana ɓe kadi yejjidde huunde e caɗeele ɗe ɓe nguuratnoo. Sahaanga mo ɓe ngona e janjereeji o ina deettina hakkilleeji maɓɓe sanne.
Hono ɗi ñalomaaji finaatawa mbaawi ɓeydirinde sodde en ɗam hakkunde ɓe egguɓe?
Eeyi, ñalomaaji finaatawa ɓe njuɓɓinta ɗi ko adi adi fof taw ina addana ɓe yiitondirde, ina addana ɓe woowondirde, ina addana ɓe jokkondirde. Fawaade finaatawa mo ɓe kollirta o, finaatawa o yo finaatawa denndaaɗo leñol ngol fo renndi finaatawa o, ine ɓeyda jokkere en ɗam hakkunde maɓɓe, hakkunde maɓɓe kadi e leƴƴi goɗɗi ɗi ɓe koddi e ley ɗiin ɗoon nokkuuji. So tawii en duttiki en ndaari taariki leydi Mali, Modibo Keytaa nde yiɗi leƴƴi malinaaɓe fof njaɓa jeeyde e Mali, mo yuɓɓini koko wiyetee ko yontere sagataaɗo woni la semaine nationale de la jeunesse. Ley mum ɓe ngaɗannoo théâtreuji e ley mum ɓe kaalannoo haala jaambareeɗe, leñol fof hollan finaatawa mum. Ɗum ɗoon waɗii faa moni kala yiitii hoore mum e jeeyde e ley Mali. Ɗum noon so en ngartirii ɗum e ley janjereeji gatteeɗi e ley nokkuuji yimɓe egginaaɓe wonɓe ley gure mawɗe, ɓeen ɗoon janjereeji ɓe ngaɗata ɗii maa waɗ mo woni kala yiitoo hoore mum e finaatawa hee, maa waɗ kadi leƴƴi keddiiɗi ɗii mo woni kala hollira finaatawa mum. Fulɓe ngannda finaatawa woɓɓe, heddiiɓe heddiiɓe ne ngannda finaatawa fulɓe, ɓe ngannda kadi ɗum ɗo fof ɗo finaatawa leydi ngootiri.
Nenno e hakkillo ma ɗi yewtereeji na janjereeji ɗiɓe ngatta ana waawi waɗde fa ɗum laato sababu pati ɓe njoppa finaatawaaji maɓɓe na?
Janjereeji maa ñalɗi finaatawa to ngaɗaa fof ɓuri haande waɗeede ko e ley gure mawde ko wayno Bamako en e kadi e ley Bamako buri hande wadede ko e nokkuji egginaabe woni e ley galbe de nde wonno so tawi en ƴeewi wuro Bamako en tawan leƴƴi kewɗi fasanne ngoni hen ɗin ɗon leƴƴi fuu so tawi en ƴeewi yimɓe men aruɓe ɓe so eɓe ndenaki tan ɓe gaccan finatawa maɓɓe ɓe gabbo e finatawa woɓɓe taw ni wona e sago maɓɓe nde wonno ɓe seeɗa e ley yimɓe heewɓe ɗum noon yimɓe ɓeɓe jotodirta ɓe so tawi ko ɓen ɓuuri ɓe heewde ina gasa finatawa maɓɓe ɓocitoɓe gabbo e finatawaji goɗɗi ɗum noon so janjere ɗin e jokki waɗude fuu fayisinno tawi hulagu heewaɗo fawade e janjereji ɗi ma siftinɓe kadi ma addanɓe andude heddade e finatawa maɓɓe
caggal ɗum jokka e mbiyan ɗi golleji na ɗi yewtereji ɗi janjereji ɗiɓe gatta ana wawi latade sababu ɓattodiral hakkunde maɓɓe ɗoni kamɓe egguɓe kañe hono jokka nokkuji ɗeɓe gari ɗon himɓe bisimimɓe ɓeena
eyyi janjereji ɗi ine ɓattodira egginaɓe ɓe heɓeɓe tawi e ley gallure Bamako so en ƴeewi fay nokkuji ɗiɓe goni e mum woni ko ɓuuri hen hewde ko e ley galbe ɗe galbe ɗe ne yo luumo daabaji yimɓe fuuna hen yeeyoɓe gon hen buuseɓe gon hen maroɓe daabaji gon hen ɗum noon ina holla ɗon taw eɓe jokkodiri yimɓe tawateɓe ley gallure nde kono kadi ñalawmaji finatawaji juɓɓinteɗi e ley nokkuji ɗin ɗon ina gaɗa yimɓe jeyaɓe ɗo joɗinoɓe ɗo ɓe gara tawtore ɗin ɗon janjereji kadi jokkodiral jibine hakkunde maɓɓe e ɓen ɗon egginaɓe wonɓe ley galɓe
eɗen andi hono wadde gulle yoga e jaafa fuu ɓuuri hono ko fawi dow janjereji e hakkillo ma tiɗallaji heɗi wonɗi ɓe mbawi hawrude naɗi ɓe keɓata sini ɓe mbi ɓe gaɗan ɗi yewtereji
eyi so tawi eɓe gaɗa janjereji ɗi eɓe daña tiɗallaji to bangge ngaalu tiɗallaji to bangge nokku lobbo ɗo ɓe gaɗata janjereji ɗi nde wonno so en ƴeewi fay nokku ɗoɓe koɗi ɗoɓe mbaɗata janjereji ɗo wala nokkuji lakkitiɗi nokkuji ina paaɗi kadi yo sere jeere ne waɗi dillere ne waɗi tuundi kono kadi eɓe jogii tiɗallaji to bange ngaluuji ko ɗum ɗon woni tiɗallaji ɗi teskitɗen
e ba e landol en mbiyan landol cekkitotongol joni ha joni wiidema e hakkilloma ɗi yewtereji ana mbawi wallude ɓe bangal faɓe keɓta hoore maɓɓe mbawana koye maɓɓe yettade faɓe keɓa hono gikkeji gikke lobbo
eyi ñalɗi finatawa ɗi jeeya ko e dabare gam ɓen ɗon egginaɓe nokkuji mum en mbawa dañde beelemma sino tawi ɓe giwi ko e gonka muska gonka nawka so eɓe juɓɓini ñalɗi finatawa ɗi yo dabare gam ɓe mbawa dañde beelemma ɓe mbawa yejjidde caɗele ɓe guuri e mum ɗe wona ɗum ko eɓe mbawi kadi wadde profité e ley ɗin ɗon janjereji ɓe gandina yimɓe ɓe ko gonga ni eɓe guuri gurdam nawɗam kono kadi ɗum hattaɓe dartude beelemma hattaɓe wurde gurdam belɗam kono kadi eɓe mbawi wadde profité ɗin ɗon ñalɗi finatawa ɓe darda leñol ngol e laamu ngu ballal ɓe gandina ɗumen hooli gonkaɓe guuri e dow mum holkoɓe katojini e holkoɓe poti wallede beele kadi yimɓe heddiɓe hoɗuɓe ley gallure Bamako fa caggal Bamako gattanaɓe hakkille
ba min mbiya a jarama e notade lande amen min jettima sanne e jaɓude jabade ɗi landi
nani buli a jarama
Abdoulla Bassirou Ba miɗo mila haalaji maɗa pamama ko koltinɗa ɗum ana holla wiide e ɗi yewtereji finatawaji ana moƴƴi sanne dow ɗi dow ɓe himɓe a jarama ɗo andirin ɗo ni fabodiren gaci du ana hen keƴaɗo meɗen gonɗo duwansa Mamed Idrissa Touré o hawri toon e suko jokolle goto jimo noddirteɗo Seydi Cissé omo anditire kono ba o suko jokolle rappeur ana yiɗi yirwinde rap e fulfulde haya e Mamed ko landire makko ɗum no garen keɗoɗen joni
ok ni sakki de salam alaykum inde ma de jambo e golle golle hono golla haa blanc
bon e inde am Seydou Cissé voilà même artiste non don inde am e artiste yako konoba kono bele bele ba wa
artiste non woni ele jimi gonda voilà e mede jidi kala mi hono ngardu ale jimi
bon no ngardi be jimi mi do wiide e peccoje non jilli won hen peccoje won hen bon dum pusi garna de e jimi
illa made putuda jimi
bon mi fuddi jimi hande anaya duubi set pc mi fuddi gilla le fin 2015 mais ndam mi anda kono sanne don après ça vers 2018 comme ça den anda mi jati voilà sinon fuddi gilla depuis gilla fin 2015 ouais
jimi ma di jimi sit non
e bon mi do da qualité jimi fa hewi de mi ga mi artiste tout terrain non e instru fu mo ngadda beat fu mo ngadda fu mi do ay nyabude do hen
le jimi ma da di hedo woni ko kalta li hen hedo mbeta le jimi di
bon le jima ko buri hewi de fu conseil ngaji puisque mi rap conscient buri mi wadde hen dundo bon mi di wadde hen drill ngaji wadde dum an mais rap an ko buri wadde basé dum fu rap conscient
hande woni a won album na mixtape tan gata
bon alhamdoulillah mi wadi album bon album won mixtape won single en fa hi
nande le jimi mada di hedoni anniaji mada jati hedoni ko dartali jimi di jati
bon vision lointaine non puis onde ka fu ko nata en ka fu tawe anatran hande tawe jango won ko yaltini hen fami sino vision lointaine non fami wada valoriser culture donc mi holla c'est-à-dire e fulfulde du ana wawi wadde dum an fami men pam hen fa gasa fa c'est-à-dire mi naba rap fulfulde fa do haadi quoi dum woni vision jati inchallah
e tagal o do golle jibi yalla won golle kasse do mo gollata
waye bon won golle yidi ngadam semi wala activité jima fu atam mi won e réparation semi wada réparation mi les moto voilà timi wala ono on activité goddo e le mane le rap fu atam e nuku golla ngol mi jotta ko ni quoi mi wana on neddo jottodo ni tam mi doma ni na ma no mi wana on mi wala hono on tan
le golle ma do jimi di yalla nafa won mo jida henna de putta jimi di warde hande nafa homo kibuda fa taw dun kan wawi e darnaade almusada jima da
waye mi hebi hen nafa jimi hebi hen nafa ji fa alhamdulillah le jimi di mi wawi di hande mi dartini horam alhamdulillah don nafa mudum timmata don ko kalmi quoi toraj mudum timmata way bo nafa ji mudum du timmata fay hegude relation fuddi relation modi jiman waddi nin kam won kittintobe jiman sabi jiman di yidi kam nyingu yonki jati yidi kam ana fabiro kam ko waifu anda alhamdulillah je peux dire alhamdulillah donc kule ko hewi ka titanta
le jimi di e honira maada jimobe do duwas o hido mbawda wide
bon ko mbay mi wide tam mo fulato hore mudum mo fulato hore mum c'est-à-dire e jimi hoya on dire mo fuddo 16 goma yidi jodaade do on saisonne sa gollay ayoto tagutu sa gollay ayoto tagutu mo fulato hore mum mo fu darno hore mum ifi mo fu fama wide ge jimowo yo mobbonon jimowo e ana way hono message hokkoto jama don wana hono hono ada nangi micro ni tan ada yima ko weli mani fami jimo study mobbo non ko non message youtube wala do mo fu wadna hore ma kille mo fu fama ki antan woni hore ma da quoi mo fu lato hore mudum pisse sa
lalle illa pudda o do golle do woni di do jimi yalla hewti woni hono tidallaji di kebuda li hen
bon tidalla le rap timmata tidalla mun timmata ne heewi an heewi sanne mi wa halni non fu kay me tidalla man heewi sanne
yimbe meden hono yubbe nokkuji mubben desetale duance do hande e Allah no leedi ndi wurdini be beten e déplacer en yalla hido hakkille ma e yi e beedo yimbe
ngadu be déplacer bise wana mere ka itti hono wite e nagge e winde mun ni ayina si neddo ka yi wadi déplacer yi sud mu wari nokku goddo ka bu a quand même e berkane wade de considérer berkane wade de bismillah faka se pi kanan ko be ngadina be hakkille sanne fisen fu en bibbe mali en non fu en bibbe mali en non donc se bonanda wari warni en fu
a wi be gattine hakkilla be paade e hakkilla maada faaba muyo si ho mabbe kaani wadinede hono be gattinirte hakkilla
la premiere des choses be jeewe do be ngona ka tafon donc la deuxième des choses be jeewine stadiere nyamduuji donc santé mabbe du côté cialal mabbe du jeewe sanne ayina wala bwana hewi hewi kwa
ndadango wonko jogida fiwtude jama o e bangal faabaade hono be do yimbe e nokkuje mu bende seta le ngindi meden do ansandina be beten déplacer wonko mbawda wiide jama o fa tawa jama o darno e faaba mu yebe do yimbe na
wonko mbay mi wiide sanne bisi en fu en gotu non don wana suko wana modo stadir mbawdo fu kwa modo fu an haani en fu eden kan nangunire de fu eden kan faabu nirde bisi hunde fu ko hewti bando fu an wa hewtaade ma andu na wana donc si himbe nangunire se faabu nirdo en fu an modje ke jam hebe hen kanan ko be darno en faagasa fay ko wana kanan ko be fay civil en du ko wayi wada kwa c'est-à-dire en tigi kanan ko menen en tigi commerçant en mobe le dois en tigi joint jawde mo fuddan ko wadi sedda donc c'est fou en pa wonir fou kasa
e seydo sisse konoba jimodo douance do farde be de warde uddude o do gadjati yalla akapila o mbawda wadni den
d'accord akapila e stadi fistal n'est-ce pas ok sini wuro gasi bipe wuro ni gaini sini wuro boni bipe wuro ni bonni la muhani tinno fadi bipe leidi kaba ardi be mballa fadi bipe leidi chulla hunne fuwo gasta fadi kananko bengada mono fudu tinno ela balidi mudun hemo fudu darno no wuro mun yara yeso hunne fugo gasta fadi bibe leydi dungada sabu bibe leydi kam woni gi ke leydi hunne fuyo gi kenan voilà don on freestyle ko halto do bibe leydi e kanan ko be stadi fu enen non se gasi enen non se boni enen non voilà tiago mo non
sakira be hedotobe million ke bi famo e halaji e konoba e o suwo joko le rapper gondo to douance to o holliti en golle ko wondi wadde o wiide fa e tawede o jimo mo wada golleji goddi holti wiide do ji makudi ana pawi do hokkude himbe hakkilaji lobbi aya dun nabata en joni ko mi biyata proverbe de la semaine don ni bandul fulbe koltiwide bernde welde yeggitan yolbere hedoni mandangul kongul en landudiri e bambaabe didon wombe to yoruto goto o mo noddire Hammadi Tunduru e dido bo ana noddire Modi Yaya kejar meden gondo to bamo kebe lande kebe hedun be pami e ka hala bernde mo weli yeggitan yolbere e kedden ko be koliti en
bernde welde kanyu wuynato hore bernde welde kanyu du yeggintinte yolbere ko saabi so yeggintine yolbere de kebangal sa da heba fo yeggitan yolbere tabe du a jolburo fa kebangal sammen
naati le bitki mudu san sot fa an yewti kaddi atan a jolburo fa andar maayde atawan a yeggiti yolbere maade dum mi andi mi du le denno si yehi galbal stay an sot undu tay jolburo tay yeggiti fe faami denno dum kam mi andi
a sarti ke fay sarti yang am bamata debbo a sarti ke kurtugo faa ona jamma kurtugo o jaaji ke hande ay gitan nyaanto ay gitan yaddo fayso a waddanaama a waawa nyaante hakkillema to debbo o to buri heewde illa e nyaamdum e yartu so yimbe kawri e so yimbe kawray fu anka kar bernde welne no
Hammadi Tunduru e Modi Yaya min mila kullitindo ne hakkilaji modon na do ngol kongol e na do ngol bandol bernde welle yeggitan yolbere mila tawan heddobe wonko kebi faamu do mudon sakiraabe do kaduden e yewtere faabundirende handen e mila do yewtereji jabbedidi e sedde fu jabbedidi anon paami ka tan wadde janjireji na yewtereji le nokkuje egube godina e mbiyan da ko de déplacer en ana mo isanne ana way wadde faabe jeggita ko heewi ana way wadde pukkude be gikkeji lubbi en kebi faamudu hono sukaabe jokkol bombe to douance to be kam e du be ngada imma daraji e lelne juude mabbe be ngada dogo daraji be ngada ko be mbay ka fu yalla be bilta haajuji mabbe eden baawide be sukaabe jokkol be kaani yettede be misalu non du bangal tinnare o sakiraabe wiide tan de yewtere kanye emission ngaji amen goddi fo do ba hebude do www.studiotamani.org emission ngaji goddi do ba hebudum en do groupe WhatsApp fa nabon do o groupe o bama on numero ngadon enregistrer le téléphone modon ngaton le téléphone modon do wonno 75 99 76 19 ngadan cliquer do icône WhatsApp do site amen na fayotade do page Facebook sakirabe ngondo le malfu e mangal mudum min jetti on e hedade de yewtere fa bondiren wassalam